lantana Muhammadu joɗake janginowo duuɓi sappo e nayi o waɗi omo jangina nder jangirɗe pamarɗe. Lantana oni dalila rafi ɗuɗal rewɓe nder sarusuji commune Bengu waddi o naati politique.
Nder ardanal gollirɗe mi yi'ay rewɓe, miɗo miija ɗum no latanto rewɓe misali illa wakkati ko koƴumi niya resugo talki tefol mirako gu himɓe gere no gi'a. Yala noy min debbo wawta hawjiri gollirde mi hawjo ɓaade
le foyer.
Lantana nder cuɓakiji gaɗaɗi ɗo leydi Niger lewru décembre hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso, o suɓa denko o waɗa maire Bengu. Golle ardangal mairie Odu gaɗay golle suudu makko kepporamo. Salay Umaru gori ko Odu no nanganamo.
Miɗo nanganimo wadde e wadde, woɗi du illu nden imo wowuno gollude gam o janginannono. Faddemiɗo dewlam e hooremu na emin kaldi e famrude, mbimi mi hattamo gollude nden gam o heɓi yaadu yeeso. Hande mi soƴƴititako caggal wiide mi jaɓay. Mbasi fu wala hakkunde am e makko nder ɓaade nde. Noɓe lawliraɓe ɗiɗon woni nder ɓaade ɗon, lawli ko oto fayde o wala ɗon kan hinni sukaɓe ɓen.
Rewɓe commune Benguno belti handen ko debbo tawa nder ardangal commune mu'en. Iɓe deki du tammude sanne ɓe gi'a yaadu yeeso heɓake nder ardangal makkogal.
Min keɓi mer debbo lantana minen gatti tammude o waɗanan min golle ɗe worɓe gaɗay, ngam minen giɗi bandimin debbo yurmo bandiraɓe mum rewɓe. O tefanamin du projeji rewɓe feere-feereji.
Lantana nder ko ardini no tawe ko wadda weltare e yaadu yeeso nder burnan rewɓe Bengu.
Miɗo welti sanne, mi yaran golleji ɗi mer jippiɗo on fuɗɗi timminay. Fudo fallaɓe jandeji e filla balla rewɓe, min kokka sembe e waɗugo groupement en ngam ɓe keɓa projeji rewɓe.
Hande lantana nder tariki ardangal commune Bengu kan woni maire debbo Arano, o wi'i du ni fa handen ko dambule gollirɗe makko no pirtani himɓe Bengu fuu durwamɓe ko watta yaadu yeeso heɓo.